kukaa maskani na kuvuta maganja. Mi nina majukumu ya kutafuta mkwanja, unapoleta usenge na kukata ganja. Mi nafanya biashara kila kiwanja, natema nyoso kolabo na usongo, natoka magongo mija kuishi na uongo. Kikutana na mweba muachie ongo, mitaani tuna survive na slang za uongo. Mziki unapenya toka Kenya paka bongo, shava mana wakilisha hip hop bila kinyongo. Mi spend the uongo, tuko na zona D gumimia kila sekunde.
Yeah, mziki na vituko bado nipo, ulipo ndipo nipo imara na saka mahela pamoja na masela, na wakimbiza kila kona na waliza. Tunaluka na magensa kama baridi ba asweta, nesa nesa nesa. Tunakaa meza moja na masnichi wana deep, no na peace kama samaki basi ningisi peace. Kama uweze mziki ka pembeni, mnola ote ya mkeni, ini sauti kama ya teni shada mazo ya dipa moja na
Simba.
Tupo song like a tower, kwenye sedi wanapagawa, masnicho wanachachawa. Au, tunawapa dawa, tunapiga mikwala, toka bongo mpaka Kenya, nja zote sisi tunapenya, Afrika mpaka Ulaya, moja nja supplier, jidoksu kwa ufrani, Afrika mashariki ndo nyumbani.
Tokea magongo Mombasa, wauni tunanesa, tokea Nairobi paka Dar es Salaam. Simbo mina songa sitembei na kimbia, punchlines kibao, kila track na mada sijamini, hata mwenyewe sambona nkwamini wewe. Gawa we ni ndugu lakini unani snitch inja, ina kwere, ina tabu, ina mbaya, ina beef. Wanakimbilia kanisani, wengine msikitini, lakini ukweli kwamba wengi wao ni washenzi. Tokea utotoni, mziki tuna mimi hadi sasa ukubwani, studio ndo nyumbani. Vunja winga sharama, mesha sema, tupulizi hapa kama siyo wida. Kila track, kila show, kila studio mina go, yeah.
Toka street boka, ndipo fasiz na podondoka. Wamesha shindu wakachoka, itikisa walishoboka. Chamsingi style ifagilis standards kwa TV ni kuchana kuenzi hii kwa walio wabishi na bado hamfiki hizi. Kama vicho aptauma hapa mtuambi kitu, big tap na guma ndio nasababisha ile so, yani ujaiona ota au fikiri. Haya mawe ni CC kopa na machizi click back wawe, ili kundi la wakabaji MC kufyoka awe.
Street life blaze, but the best full of chains. Wanna lead to be hot like Nestle, we don't know if you win. Some of them pawn them hard, them want to see their rasta fall. Jaja sent I feel me, shall be accomplished for real. Street life blaze, but the best full of chains. Wanna lead to be hot like Nestle, we don't know if you win. Some of them pawn them hard, them want to see their rasta fall. Sees in my Arabian dance hall, now me a go quit.
Nairobi jiji, pahali ugridi haijifichi. Hobi ni kutia raundi jio sa unyambichi. Tuko ichi, kupata ganji na kutoshelesha mahitaji. Kuchoma shada na wanadada, kuchana mbachu na jio ya maji. Kijana wa ghetto, niko na testa class lakini sina do. Ndotumia kila western means kupata hiyo do. Tupate hiyo do, shide kwenu kutoroka tukiishi places poa. Hama miso kijondosa wanafanywa seku zitoa. Tulijota mkatu kwa wadogo, headbangers wana ewa MC jologo. Dendora ndo tuko loko, hapa hapa ndani ajiji ndo utapata soko. Lecho chote utakacho iko, hijiji ni crazy, hawa tu ni crazy. Ndo maana sa zingine tuwa umo kuwa crazy. Saramana avech, ile kitu tunataka tushereke. Ikifika che, kila mtu anachukua namba yake ya kuishia.
Yeah, namba chome ya pecha kala namu na mwarabu. Ni abu, si hamsa juu ya kamsa. Tisa ukitafta, chafta ni tabu. Fresh kutoka labu na mistari na waroga. Cheki nyoka ikitoka bila tabu. Kwa kikapu yani naku, meku nsikie ka udaku. Na slice device, kajak after aku. Na switch mic to mic kama kaku. Kwa meti, kaha uko fiti, oriti, kikiri ya meti. Na wapa sentence, kaka meti na msiki. Pale chamber, pale kati kuna kiti kuwa tocha fiti. Kwa cypher, niko sisi juu ya hamu wachamaje. Na flow na uzito ya damu watajuaje. Miabu, kerabu, ni 6 foot alafu. Mavifuwa kwa sakafo tenjo zulu, na 6 jombulu. Yeah, tupo ndani, shuba shuba hapo ndani.
His history of freestyle, his history of 8 mile. Hii ni story ya MCs kwenda exile. Chini ya maji kama crocodiles ama like a river nile. Wanasema nime spoil tangu niwe juvenile for a while. Freestyle ndani ya womb na heart beat ya masa. Ima hits na supply na maheta wana cry waki deny. Respect easy flows kasi lasi eye. Deep city more black Zeus I and I. Gio, shuba shuba, uko flani, tuko ndani.
Bado nagoja haba janjesi ya kibaba na umiza matumbo sina budi na vumilia Subire tani vute heri kule natoka mita ya ngangabri Hafani zaidi hotel Rwanda masanga mabraga tunapoteza kwa nche za upanga Vijana wana kana masomo atakama ndio funguo wa maisha Wanaingilia unga wizi wakijinga chunga bo unakana nani Juhu nako kwenda wapi fungua akili masikio na macho ona namno pendo na tuleta pamoja Kisoja moro zima tunazidi songa
I wanna live lavish, but you know I'm a savage on the mic, I'm flawless. Yeah, yeah. And that's regardless, we're just blessed. I don't have to wear a vest, and nevertheless, gangsta nigga coming out the northwest. Mombasa, you the best. I'll see you. Headbangers coming next, I can book a pump your brakes. You niggas is a pussy, got the industry smelling like sex. Wasenge, acha makelele, hip hop tonde mbele, Achilles, sinyole na akuna starehe. Yeah, my nigga, I got skills. What should I should kill? Just get the feel, the real deal. Holyfield punk, just come to the field. You wanna battle? Cause you heard it from Seattle. I have your MCs rattle, your style smells like cattle. When I finish you, and not tomorrow. Even your mama knows that your style was borrowed. Blast you with my run and raro. Your rhyme book, Hilly Tupa Kwam Taro. So, I chase on Charo. Zakapuka, watu watazusha. Ra. Salute. Hey yo, this is the East African hip hop movement. Going hard on them real deal hip hop beats. From freestyle to real bars, hip hop lives on in the motherland. Still we spit in our mother tongue, creating and living hip hop to the fullest. From the streets to the gutter, from the gutter to the underground, from the underground to the top of the line. Bunja Winka, aka Mufaye, aka Shada Mizzle. Yeah, keep it, yeah. You know how we get down. Big up to all the hip-hop artists that did your thizzle. That's for shizzle, that's official. Yeah.